Yamde joy Victor akina mintaji sapo e joy kibaruji mo do studio kalango ko min Omar Rama janganta on kor jam hirta mon ko e kibaruji nanne der ko e kibaruji mede habbe ko futtata e mon nge gado to enda hippitere der wuro difa batu nyalande ittanande lede duniya ganjaye e laddeji wadama hande der Niger sabe majulede awa man der nokkure wietende centre vert yewtere meɗen pindino hande haltana dow belle yara filla ndiyam jarteɗa ko ɓuri sulludeɓe kandu ɗum woni ko kantirten kibaruji men e fulfulde kori jam hirtiyamo yerno kaliranno mi o e nder koye kibaruji noɓe nimɓe tato haɓɓuɓe ɗum woni jaɓe ko futtata emo rewɓe ɗiɗo wattuɓe ko wiyte isab e gorko goto yaaɓe to enda ɗum yehi futtoye nder banguere wiyetede difakura ɓaddagal ɗum woni nokkure wiyetede ko badugu yoɓe ɗum du kenga non nder jamɗe sappo e go ɗum waɗi jamma jeenayi woni ko maayi nder maɓɓe hawtade e nimɓe tato haɓɓuɓe jaɓe puttoje mum e faware joni capanɗe tato e jeenayi woni ko mbarmi e nogayo nawniɓe sanne gouverneur mo région o ni hawtade e hooreɓe ɗum woni ardiɓe sogeji haɓɓi filla ndenago leydi ɓe jeehi ɓe daaro ɓeninɓe nder hôpital mangal ngal difa saabe majjum duni hawride mawde waɗama dow lawol ndenago goto tawaɗo wakkati nokkure nden fottuno nani ko wi adam boubacar na dow majjum
jamdi sappo ɗi jamma min nan ɗum emin mbali ɗani kawoy gada min nan goɗɗum waɗi bam sembe allah ɗamin doɓtima koyenam pete kama ɓawoni saboda wala kowa gara ɓawɗu mi wi hamɓe tato keerijo goto e dotti en ɗiɗo amman umminɗo ga gaɗo angoare amin bakin kogi hangam dottijo uɓi to ganta e bo ummiga wade bakin shago ɗon bo mbi mi yeerijo onma yimɓe jeweno e uɓi coti nawe bo ɓe godi damani kadi yakamata ɓe jawɗo mbi aka hukuma saboda mi ho amataki
nanni lawol ndenago hoƴama dow ko yawi ɗum dow fotodiri ni e filla ñama luuɓe mane wara yewta ɗo enda ano ɗum fuu ɗum hoƴanama laabi e lawol ndenago du ni nder gallure nde ɓeyɗitama yaade filago muɗum e nokkuje bankiji e to janguirɗe mawɗen nonni Emmanuel Macron horejo leydi France e miccitina kengan to endam ano leyɗe ɗum woni koƴƴunoɗe aadi e wallitidde fedde sogeji G5 Sahel far gollitirɗe e ceede faa warde joni ɗum waɗi hitande ni ko domano emun ɗum woɗi sanne e dow lawol gotongol do ni mo watta dande yaade ɓe leyɓe gatta ko watta fuu ko wattatawe ɗo yaade hantode lewru uttu tawe ngal gollal sogeji puɗɗi golle mu ɗum du kengal noon to endan paari nder leydi France wakkati o nodduno hokkoɓe habaru gari hawri e hawritere makko ndo waɗi e hoorejo leydi meɗen Niger to haali dow filla ɗe ceede balititeɗe Issoufou Mahamadou du ni yehi tabintinoyi ko gollal sogeji biteɗi Sahel ngal ɗo yaade yeeso ɗum fuɗɗan yaade e leyɗe ɗenda e hoore mum ɗum du no fedde hawjinde yaadu filla habaruji leydi France AFP kam haalani ɗum nimɓe nonni yimɓe tato kamƴum woni ko maayi e ɗiɗo barmuɓe e joyo barmuɓe ɗum woni ano dimma bononda loore gakka to endan kenga nder yamde ɗiɗi e mintaji capanɗe tati to endan ɓadagal gallure bousale région taba kaloore du no loore non mbiteka ɗo endan to yota latika wattana ɗo endan nimɓe sappo e ɗiɗo jaka hippoyi to endan wuli kiloji mu nayi e nde gallure yeru duni no pottuɗo ko bononda waɗi o wi ka dillana to enda buusa ko ka watti nimɓe sappo e ɗiɗo e guineji e bidoji sansi e haala ka kalten ka nimɓe tato nawna ɓenno taɓa nder loktorore région tawa toɓe koƴƴana to enda teddengi nonni mbiya ñalande sappo e nayaɓere ɗum woni ano ko filla mburtaki ki pelle jinganoɓe ɓiɓɓe leydi ganno hande woni ɗo endan ko mbita ñalande jeenaɓere e haɗade maɓɓe mburtaki ɗum du kengal noon ɓe muyino wadde mburtaki ko hooreɓe ardiɓe gallure ne sali to hooreɓe ɗe fedde jinganoɗe ɓiɓɓe leydi ɓe mbiɓe koƴƴititto laabi kesi ko wattatawe ɗum woni mburtaki kesi gon ɓe koƴƴani ɗum lawol kettine nana ko wiyeteɗo kaka mamman touda ko wiɗo enda Adama Dawaki do majjo
Le cadre a décidé dans les jours à venir d'attaquer cet arrêté.
Minen tawabe der fedde jinganore himbe leydi adi anne yaarude lawol laamu leydi gol yeso ciudi kite leydi der balde garoje gal lawol laamu leydi gol no hada hokkobe habaru gada golle en no haniri gomnati hana kan suboto nyande himbe gadata yaadu metta berne gal lawol haludi nyuma hore mum dewtere laamu leydi hokki himbe lawol majjum miden gatta dane du e himbe leydi ko yaade yeso miden godi anniya yaarude yeso duro amin go dundu gan tabbintinde laabi demokrasi der leydi men
le mouvement pour exiger le respect des acquis démocratiques
nani hore joleedi men Niger Issoufou Mahamadou Kenga e der wakati hokkobe habaru be television dum woni France 24 jewti dinno do makko e do filla habar ko no haale do en der leydi meden Niger do filla burta keje nembe de e de yeter makko ni kanko Issoufou o holli ko be nimbe tawabe der pelle jinganoje bibbe leydi nanganobe noga e joy lewru mars wi tindido non nimbe non latibe do en ngonana tefa njippina laamu be do nimbe nanga kanana ga Allah e bi jamra e lawa laamu kawjingol kawral arzuko dubu jinaaji didi e sappo e jetatuni nani ko Moussa Sall mi mi domaj
ce qui a effectivement des organisations de la société civile
der pelle jinganoje himbe leydi wadi pelle jamude himbe burto jamma gada yaadu metta berne misali do Paris de iri majjum wi ama wadan odon mila ko ardibe hubere Paris ben jaban na tabat ardibe ben jabata iri majjum wada der leydi Niger pelle jinganoje himbe leydi no didi no wodi jabube dowtanade laabi demokrasi no wodi dum e ko ardini ni woni laamu hande nguji fini dundu neddo futaiki anniya mabbe ki andu der faddabe hande bedu no wodi be kam en kay laamu demokrasi ni banyi min mi wawa wi be jofe gan ciudi kite leydi der jonde ko en tawa mi wala bawde gum fu do majji utilsin tadi di gada ko di gida wadude den ne ciudi kite de tan bawi nangude be na yofude be
la justice est indépendante il sera entre les mains des juges c'est au juge d'en décider
nani pelle fedde do enda ana jinga nore bibbe leydi kambe dun kali dum wadi ngadi notango mududdo yewterende horejo leydi Issoufou Mahamadou wadi to enda do dande television France 24 mun kayla halidu goto tawade der fedde de nani ko wi Adama Dawaki do majjun.
La manifestation du 25 mars au cours de laquelle il y a eu les premières arrestations
et yadu metta berne wadanu las o jew lewru mars yadu metta berne du dermu himbe nanga wi akana wade hakune yande nay lasara yade yande sappo didi jamma ko o hali dundu no fero dire ko wadi o jami se jamma idum wawi acci himbe gada yadu metta berne der hubere Paris bido miccintinamo ko ton no wodi ko indira himbe futo danu ir majjum illa yande sappo jamma fa yande jeegom subaka dum wadeti miden gidi du miccitoko ko wakkati o tefanno laamu kanko e himbe be o tumata handen be gondi handen du der irduro woto go himbe tawa ko watta laabi demokrasi tabiti der leydi meden
tele au president de la republique nous sommes plus dans un état démocratique normal
nani mbiyan e nder hokkoɓe habaru ko nodda to enda kenga Elysée ɗum woni Allah e wakkati jidal nattuno caka Emmanuel Macron mo leydi France e Mahamadou Issoufou mo leydi meɗen Niger ɗum woni wakkati ɗum woni hokkoɓe habaru ɓe radio France International RFI noddunomo jewtidi e makko kanko o tabintini koɗo enda leydi meɗen Niger no leydi noon latindi leydi démocratie e favare joni gollidori gonga e do lawol goto ngol ɗo ni ɗum woni ana pelle mballoje kolliɗo e enda caka lebbi bididi nimbe nogay e jetato be pelle jinganojo bibbe leydi kambe jey nanga ko lati faware joni be tawa e garuje kaso be ombi ko horejo leydi meden Niger holli do enda do radio RFI dejjiti do majum dun do ni be kolli ana gouvernement ma leydi Niger yey tabintino do enda ko labi kewdi no don do enda le leydi meden Niger ko lati gollidol e lawol gonga no tawa he e faware joni e kokko lawol kwatsabe pelle jinganojo bibbe leydi be ngadi burtakeje modum nani do enda mbiyan le durwidol e barti do enda dum woni totkabe manaji di mbayi dum do enda hano ladde e jaye dum woni hore hala hitande hikka nyalande ittenande ledde duniya gam jaye e laddeje dum do ni kam woni durwidol e basi ko bonandaji ko wawi waddude do enda ndo ni mbi en minister kawjido filla jaye e laddeje labal galluje de o yey o wada hande subana dum woni awa ledde kwata ledde kemenay e chapande joy e der nokkure wi etende sentir vertende mede kwata tawe dum woni le nokkure ledde awam sablati do kure latinde de ledde no e do lawol goto gol do ni dum woni hano ko biten do ndam filla tindinol nimbe wadama do ko di manaji ngaddanta sadorma der region jajile kettine biete al Mustafa Garba minister ko wi do Habibu Garba do majjo
dans le cadre du lancement des
do inde nde do nyalande no wodi ko min anni awo ledde e gado golleji gollugol manaji joppeteedi no pido di endan heba laato hun ko barkini non ni min dekandu kondani do fa hannen kampaniji kanyi golleji godon teddende ono ko waddoto balla yaade e majjum manaji di ko na hono ko laati hande nden de laddeji meden di wala futudi gala to nokkuje durande mun dun em de nokku godon do kondan kanyi manaji di baye wadere kulle laati nafoje in gadan firtugol ko e gam batte himbe anda sanne tiagal mun duno wodi hono andinoje burtode do fila ko lawol hokkugol habaruji gam batte himɓe fama hono nafaka ko waɗa dow fila awol leɗɗe ngol kañum e wuugol nokkuje ɗe endam nani ministére nde du kondan tinnoto no tokkito yaade keddi ko waɗa ɗum fou faya e les région ji kañum e les commune ji gam batte ɗum jooɗo ɗum nafa
mbiyeniɗo enɗan alsilameɓe leydi meɗen Niger a talata hannde o naati ley balɗe sappo lewru sumayere cakkitordu no heewi du ko wawi waɗede ley mum yeru no oustas al moustapha al mahamadou holliri asumanu china nani ko wi domaji
balɗe sappo cakkitorɗe lewru sumayere ɗe goodi nafakaji en gotte dende sanne ɗo on ɗo alsilame en mbawi mburtade ya teela to wawi wadde dewal allah kono mum e jomum nanne tinno no juula no hebbina du konnan duwa uji eko nandi e mum nonni fa hande du ley ɗon wonɗo wi'a himɓe juula juula goɗɗe ko wona kayeje ɗen du konna fuɗta kana reedu jamma balɗe sappo cakkitorɗe lewru sumayeɗe ɗon wonɗo jamma tedduɗo nokku allah o endan woni mbiyete leletol qadiri leletol qadiri oɗo du mo lanɗo subahanau taala jippini hen alqur'ana ndenne ƴoyi dow kammuji to endan so jippi eno laɗo sallallahu alayhi wa sallam no laɗo sallallahu alayhi wa sallam du konna wii tewten ɗum e ley balɗe cakkitorɗe ka non woni hono noga e jeɗɗi lewru ɗum ɓuuri nangude sanne hen balɗe sappo ni cakkitorɗe ɗo ne fawata joni ndino woodi ko ha neɗɗo tinnoto no ɗum no jande qur'ana no waɗa du'a ujunoɗo juule sanne sanne an kay ɗum no kaddi golleji lobbi fuu heɓa forra e jamma oɗo mo tedduɗo nokku allah laati no fota e ibada lebbi ujunere ndennene kay ɗum ɗo moƴƴere
mawdena
yewtere meɗen pindina ni haltana filla département mo belle yara mo région tila beri he danana e dallol bo sono woodi ɗo e ndar ko witen kilométre carré ujunere e keme tati e fawari jonnoɗe nimɓe ujunaji hemre ko tawa leymu nokkure to nimɓe kaja nde jedde nama ndiyam bako gollaji ndiyam no ɗon wadde nane ko mbiyeteɗo Maykana Abdou hoorejo départemental filla ndiyam wi ɗo enda bandimi Seydou Abdou winditan
nous avons globalement une couverture
komin keɓe min gaɗi har filla ko darto gollal ndiyele heɓe o endan do hembere miɗin mbawi hisade ke capanɗe jeetati e jeetati ufu waɗama mbako tawa gollal ngal e hoore muɗum min keɓa feccere muɗum tafon eley ko golla ɗo ndu konda nder hembere fu nogay ɗiɗi fu ngalano golla ɓulli siminti ko woɗɗo endan nder leydi wona keme ɗiɗi e capanɗe jeetati e jeetati laatiɗi no gollira hara duroɓe kañum ele wuroji fuu noon no woddu kondan pompeji mawɗi joyi laati pompe goto endan gollantana wuroji kewɗi no woddu kondan pompeji goɗɗi kondan joyi goɗɗi laatiɗi golloji fa no woni noonni sani ƴewama leydi belle yar ndi enen nokku noon to laati ndiyam mum tiiɗa sanne saabu ley dallol ɗum woni dallol ngol du ndiyam ɗam woɗɗaki fey seeɗa joni jokkay bako noon waɗi ɗum min mbiyanni golle ɗen ɗe kuuɓi day saabu min jottaki to min jiiɗi yottade ɗon enda leydi belle yar ndi jiiɗon ndi fande himɓe wuuro ɓe e koye muɗum no goodi no kuɗe ɓe mbasana koye mabɓe gadi ɓulli ɓe gadi kulle mabɓe e koye mabɓe no woddu konnan hono himɓe wonɓe jonde koye muɗum en kayndu ko waɗani ɓe ndiyam hono cotteseɗan ni en kano ndiyam ɗan endan wala no moƴƴintine fa wooda ɗum ɗon no laatini min saɗorma samne hara filla cellal ɓiɓɓe adamaɓe to komin gomin gaɗa kaɗi gonam ɗo indumi ɗum fou hono gomnati kañum wonno waɗa ɗum kay himɓe wallitoɓe ɗum si en dadu konnan gomnati waɗi keddi bawɗe mum fo e nder lawol gotol ngol saabu ko duminaɗe sappo e jeete e hoore muɗum hande mo kalte o ɓullinade konan pompiji ko watta sappo e tati kesi kañum won komin keeɓi ɗi kadi ɗon no golla jeenayyi gonɗon ɗon no golle gasinaka guinandam eɗo lawol gotol ngol fa hande miɗin gon miɗen gaɗa tindinoje yaade e himɓe wuroji ɗin enna sabude ɓe mbasanama ɓullinama ɓe gaddanama pompi ɓe kawjo ɗum hawju lobbo saabu kamɓe heɓata nafaka muɗum tama nden min gattino pelle gon joɗiɗi nder guure ɗen gam batte ƴewde nokkuje ndiyan ɗe so laati ɓullina pompiji hawjoɗum hawju lobbo joni o pelle ɗen ɗon ko heewi e majje fou galano golla bako ɗe gala e golla du nokku fo tomin jeeyi sei min kalano himɓe wuuro ngol min mbiya haya ko gadden ɗo wuuro moɗo nde pompi o noon nde ɓunduno fou kawje ɗum hawju lobbo heɓa keɓon nan nafakka mum
nous attirons l'attention des bénéficiaires de ces points d'eau de essayer de gérer les points d'eau qui sont réalisés à leur profit
ɗo won takkibaruji meɗen fulfulde tili kirtan to jaam hirti